eɗen goodi yande joni tan min tawi sappo e je studio Kalangu habaruji fulfulde. Kol jañalle e moɗon hannde en kalando fiɗo yaadu subaka o endan janngoɓe université galle ñemeyi ɗum ndu konnaɓe juuro wakkina Agnere Bandiɓe mbaral rawane sappo lewru avril 2019 sappo e jeɗɗi mbiteɗo maala bagale. Ministre kawjiɗo fille cella ɓiɓɓe adamaɓe hawri hokkoɓe habaruji gam batte haaldudu fille ko darto ñaw wiyetengu menen jitte ɓoy low daɗo sukaɓe ngu endam. Noonne hannde e yewtere men pinno no ndaara fille troupe ɗum wonno waɗoɓe jimi e bami jaaɓetendan gaya. Kori ƴañalle e moɗon Soumana Amadou jangganta habaruji ɗi endan fedde hono ɓiɓɓe leydi jinngonoɓe ɓiɓɓe leydi laati suba ko endan ni ɗo enen galle ñamen ɓe gaɗi haala maɓɓe gon haala kaɓe kaali kaadu ɓe mbeyna ni hono ko darto ñalade sappo ɓerde nde hannone ɓe gaɗa nde endan ende woni e hoore mayre e dow fila ko dardor duggol e laawol laamu ndaarowde jawdi ko golte duuɓi nanɗe sappo e jeetati mum kayla haalidu goto e maɓɓe nani ko haalani hono bandimi suba ko endan Moussa Hassan.
Il n'y a pas d'argument valable pour pouvoir
dalila fu wala ko hadi himbe leydi kolla mettal berne mum en do filla lawol laamu leydi kawjingol filla kawrol jawdi leydi gollirteni hitane duubi ujunadi e sappe jeetati denne to gomnati miilo ko nangol uddagol no wada himbe acca gan durogo bibbe leydi gol wona igol wadani lawol wala kadungol yaadu metta berne wadde lasara der nangol himbe goldu miden kolla himbe ko bandirabe ami laso e jeegom nanga der nangabe balle deedu min gi'i nangabe e juudem en tawaka der yaadu metta ɓe nangama ni ɓe uddano miɗen kolla duniyaru fuu ko miɗen godi anniya waɗude yaadu metta ɓerde alal laso e tati lewru avril du ɗo ñame e nder reedu leydi fuu nanga illa yande jeetati subaka yaade yande go'o ñalowma min cuɓaka wakkati o du hana gan ko ɓe bi'i amma gan ɗum ñumo ko e ami
ɓeɗo ni hooreɓe hono pelle jingono ɓiɓɓe leydi ɓe noga e joyi maɓɓe ne gonno uddi illum hono laso e joyi lewru mars kañum e sappo e joyi lewru avril ndenene kay wakkati ɗiɗi koɓe nanga ɓe udda kamɓe enda ɗum du kondan ni hono wakkati mo gonɗe o enda noyi wonno ɓe gontiri kamɓe jogaɓe to enda no uddiɓe enda sewi wakkati non nano notagol ngol jingo maɓɓe noti mbiyeteɗo maître Ahmed Mamman.
Jinganoɓe himɓe leydi gom paddama PJ dalila yaadu mettal ɓerne waɗano sappo e jow lewru avril du ɗum du gam ɓe gatti daane himɓe gara to mayru nder nangaɓe ɓe ni wala jaaɗo to mayru woɓɓe wuuro mumen nanga woɓɓe maɓɓe du dow lawol nanga nangaɓe ɓe ni gacce fu wala he mumen hiɓe jetti Allah nangol maɓɓe gol du taƴe ɓerɗe maɓɓe amma nder nangol gol ɓe kolla kana ni mardi bondi gam woɓɓe ba ɓornaki paɗe nder gundi ɗi ni ɓe dilli ɓe gari PJ ɗum du yaada e deydey no laaɓi jinganoji hakke himɓe bi'iri wala du fuu lawol kiite ɗo nder leydi meɗen bi'ugol polisi tilsina neɗɗo dilla koyɗe ɓole yaare faddoye
nonni fawara joni ni haɗa yaadu wondudu konɗan waɗama subaka ɗon galle ñeme ɗum wonno janggoɓe université galluɗo ñeme ka e won ko waɗi yaadu ndu enda ɗum ndu hono dow filla miccitade bandiɓe mbaraɗo sappo lewru avril duuɓi nanɗe sappo e jeeɗi mbiteɗo maala bagale nenene kayde konnaɓe umakina lycée Issa Berry ɗo endan ni koɓe jeeyi to agñeji to enen kamɓe janggoɓe ɓen endan gam batte juurwade agñere makko nden endan nonni fawara joni du konɗan mi wakkettino nana sita Hamidou Jabiri hoorejo hono fedde mabɓe janggoɓe université galle ñeme ko o haalni Habibou Garo dow filla ka.
Nous sommes sortis aujourd'hui pour
min burtake handen gam min du'ano bandimi gaɗanido min miccintina himɓe leydi komin bawta yeggiti neɗɗo hokkuɗo yonki mum ko ƴaadi ɓurde hunde fuu nder duniya gam tewtol hakke sukaɓe école minen far ɓangere amin minen bawi wiide kiite darnaka gaɗa himɓe gaɗuɓe fi bonɗo o ɓe banginama dey kiite no hani wi'e darnama dow maɓɓe ɗum waɗi ESN nodditi himɓe ɓe suudu kiite min jaɓata gaɗuɓe fi bonɗo o iɓe gaɗa ganinɗe maɓɓe nder leydi wi'e kiite darnatake dow maɓɓe no handi gomnati on darna gonga nder leydi men di gam wala ɓurɗo bandum nder leydi di gaɗɗo gacce fuu kiite darne dow
mum.
Kenyan ni ministre kawjiɗo filla cella ɓiɓɓe adamaɓe kandu waɗi yewtere yaade hokkoɓe habaruji gam batte andinde himɓe ne wonno leydi Niger tawra har filla ñaw ɓoyɗo daɗo sukaɓe ko wiyete mene jiɗ ɗum enɗa ndenene ka docteur Iliasu Idi May Nasara o haalni ɗum du konɗan ni hono Diallo Mariama kenda en kettino ko o haali.
Sanitaire
lokkotoroje nayyi kan wangini ñawgu ɗum ɗo ko sendi hano cendanɗe tati no nder mum lokotorore madarumfa de age de keita e de commune mo zenderden gaɗa ƴewtinaki ki lokotoroɓe gaɗi ɓe paami farfilla koƴol ƴiƴan ɓe paami awudiri ñaw ɓoylowu daane nino ɗum waɗi tuugal no ɗon ko waɗete gaɗa ni do himɓe ɓe ñawgu nangi kamɓen do ɓe ñawtete ko hana ɓe joɓu ceede no himɓe ɓe na walla ka nangay ko watta ta ɗum raaɓo tuugal no waɗante ko watta himɓe kisa na walla ka ɓe tuugal ngal ƴeewata kan woni nanga illa duuɓi ɗiɗi faa tukka duuɓi capanɗe ɗiɗi e jeenayi ɗum ɗo ko watta safaare de dose mum ujunaaji herme e nayi e keme jeɗɗi e capanɗe nayi kan watta nder jonde lokotorooje ɗo leydi men Niger di suudu resirde safaare leydi
noonni ministre ɓe itti du hono hollude wiide ke nokkuje goɗɗo konna ñawgu no tawa dey ɗum yettaki to ɗum wawi haalede na wiya ɗum raaɓa himɓe ndenen ɗon e ndan hono ɗum laataki ko raɓodirta sanne noonni fawar joni habaruji e fulfulu kettino ni studio kala nguno tawade dow fila ko darto sisas kam wonno hono syndicat mo fawar jon golloɓe loctorore ɓen endan golloɓe loctorore mawde hôpital magal ngal zender eɓe tawa e murtere golle ko balɗiɗi illu keña warande hannde nde enda ɗum du kondanni himɓeɓe gonano ƴama joddi muɗum en ko lewru mars ƴaɓɓindu enda caggal mu nde ɓe tinni koko tawi lewru se waati kak tawi ɓe joɓama ceede mabɓe ndenne sembe kettino nano hono mbiyete Ibrahim Moutari Ousmane kawo secrétaire général sisas ton enda leydi zender ko haalni Moustapha Mamma Mansani bandimi tawatto
depuis le 11 avril
inna sappo go o lewru avril be noddi min e pantini min bi min bawden don no wade dow fi sadar magi di min godi di hano rafi jobdi fa waranden joni min kebay jobdi amin di illa ko lawol kesol gol joddina nokku goto to yobete di ko singa ko joddina kan ni wadditi rafi sadar ma jobdi amin di gada ni do laabi kewɗi kulle gonno ɗon codeteɗi nder lokotorore wakkatiji gon sey de lokotoroɓe ɓen cotta kulle ɗe gam ɓe keɓa ɓe ñawta himɓe hannden lokotororo den no tawra e saɗɗara maaji guineeji gollitirɗi de ƴeewama machine mo nawɗum ƴeewirte nder ɓandum ko ette scanner kankay filla mo yeggitama du
les scanner c'est deveni une histoire
caggal ni ko gouverneur région mo ñemey o haɗi himɓe jaaha wuulowaade nder maayo ngo enɗan yehirno wakkati wakkati fof ɗum enɗan saabu heɓa tawe ɗum ɓuyti ko wonno waɗa ɗum kono ko wonno waɗni woni hono cukaɓe gono jooloto enɗan sanne cukaɓe on yiɗa ka yaa toon sanne ɗum waɗi ko fawade joni hannde nde enɗanni bandimiro keyetto Abdourahmane o yeɓo ndaarowi yala himɓe ɗon no jaa na ɗum acciti kettinene yewtere nde o waddi nde ko firta e fulfulde yewtere nde o hoƴanana to wiyete INJS
dow fango go ni ko ƴaari nangowo liƴƴigom momin tawi nder laana mum neɗɗo fuu wala sayni isaka momin poti isaka odu wi'imin bani ko ɗum haɗi himɓe gara buulo ɗum fuu waɗay himɓe acca warde wuulade
minen giɗi ɓe paabomin e sukaɓe gomɓe no gara ɗo iɓe keppa yonkiji maɓɓe asawi he alal kamɓe garta wakkati fuu iɓe gara ɗo iɓe gi'a do bandira e maɓɓe no maaya amma haɗata iɓe gara jemma e ñalowma ba kenga sukagom maayi ɗo
ɗon da hadde makko tawaɗo leytenaki gom famtinimin ko woni no waɗa maayo go no ñaama himɓe o holli du to himɓe ɓuri yolade nder maggu
ɓe naata nder diyam ɗan ɓe joolo ɓe baawa diyam no nder saɗarma oɗo gere maɓɓe kulle bonɗe kamɓe jarta nden ko ɓe naata ɓe looto woɓɓe do ɓiɗɗam bongako tan ɓe kollata de ni ɓe jehi jangirde de jande wala illa yande sappo ɗiɗi ñaloma kamɓe garta faa tukka yande jeenayi jemma iɓe ɗon on gi'i hadde hayre de gayka gon woni ɗon de ni a andanaani a saami nder mayre a
yoolotoden nder maɓe no he yiilade nder cakantaraje ɗen wakkati fuu ngam riwude himɓe amma no ɓe tottitori no himɓe gartirta
nonni hara filla ko darto suudu saria leydi côte d'ivoire latindu konno ni waɗino saria hakkunde gomnati leydi niger kañum e to wiyete afrique card ndennene kadi ɗum ɗon du wiyanoma gomnati leydi niger wala gonga de jon o heɓi tawi gonga muɗum ɗum du wurtakinanoga e sappo e ɗiɗi kadi lewru avril ndu gonɗe nder mum ndennene kadi ɗum du konno no holla wiide ke saria o ko waɗa leydi niger no wodi gonga saabu no hanno tawi yoɓino ceede ko watto milliard uji capanɗe tati nani ko diallo mariama kenda naati heɓani en kabaru omin pirtu e fulfulde
gomnati leydi niger yoɓata campagne afrique card o tammal sey nyande suudu kiite mawnu leede Afrika hawjiinu filla luumaku taji kiite den. Hanono min kebir habaru on, gomnati leede Niger windi yami dun jewtino dereji kiite den. Gomnati odu windi dereji holli ko der kiite tajaade den habidaade no tawa chaka juju tajudo kiite den. Ardido company o jingano womo e gattado tay ko ƴewa bonondaaje kewtiidi company o du filla luumaku natun chaka company o he gomnati leede Niger. Alamaaji kolloji habidaane di gomnati leede Niger windi holli di wadi suudu kiite mawnu leede Afrika hawjiinu filla luumaku du wi'i ko hedoran hedoran e rafi dartinaku naati dar tajul kiite de. Denne tetol are leede Niger bi aade wadi e gol darne gina suudu kiite mawnu leede Afrika du hokki gomnati leede Niger lebbi didi gan ƴewtino fondita dereji mun di. Lawol gol du suudu kiite mawnu du ada nagol 12 lewru Avril hitaande du ujunaji didi e 18.
Nani wantira hara fedde fana faande fedde etende Agri Profocus o enda an kanyum woni hon himbe waddo ballaga mu yaade remobe durobe heba kanyum ko na heba jawdi nene ne kabe ngadi ko ete Finagri hawrinde enda wadama ele balde no dana galle nyame gam batte heba bankiji kanyum e hokko jo en cede hokka cede ngata cede demal e durungol e ko watto golleji laddata ye yeso c'est avec et non nanon biete Amadou Denji goto e garbe le Finagri o enda o ma halnede mo nafaka nde hawrinde wande ele nyalade do galle nyame.
Wallahi joni kan woni hitande tatabre men puddi men gada dum ni men gida men anda dum woni hada bankiji di wattugo cede der demal na der durgol men en Finagri men kollebe ni banke fu holla laabi gondi to mum na kalisi gondo no resi to mum do filla durgol na do filla demal goto fu nana ka jaado wada dossier ya filo. Wallahi dum hebi gam joni ni se ayahi der region dos atawa himbe be bagri nyalmi sanne region maradi atawa iri non e do daden dane ndiyam kay do nyamay dum kanjum dum heewi sanne ko men dum ko men gadata ni men kawrabe be fu goto fu nana imen bawa men balla neddo gadal dossier on se hoji nyamande warti hakkunde makko e bank.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaddo der duniyaaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No welcome sanne mi do feccide dum.
Nawantiri hono fijoɓe ɓe leydi Gaya waɗanoɓe jimi e bami ko ete baale ɗum enda ɓe gaɗi ɗu baaleji kewɗi latiɗi kono heeɓi wone e ley wakkati mo fijo manggo wiyeten festival se waɗanoma dow filla ko darta leydi men Niger se en miccitake ma e fila fili en yaade e cangamanu en e ko nandi e muɗum koɓe gaɗi no heewi sanne. E laawal ngal enda ni hono Gungu Mamadou Nantani bandimi ko yeyi to enda Gaya to enda région mo Dosso non enda o yewtidi e goto e maɓɓe latiɗi no tawano e ley baale o wiyetedi kono Alassane Gondi nene ne kay kanyum won ko fillontomo ne wonno on golle mabbe gorno
giro kay fro troupe hora boro
itani minati yimo be ni mitawi minyan o mitawi kotajo etelaje be tato mitawi min nati lati nayo go mabbe miden jima wakkati fu na ko hitane gom Allah waddo no yimin Isaka Tondi ardido sarusi almation mo gaya yuro yimo tilberi Isaka Tondi o nyande gom wari tawi miden jima miden bama tay o wi min kanno hidi min gara min gada bale o bale indirado may filafili hano awjobe lana bale o du dufina tawa sorkobe min gadim denne wala mudun sadanta dar ami gada mu min gadi bale indirado janga dar wakkati min gaduno bale o ardido sarusi tawado do gaya fu no warano ƴewa no wallirami miden mu'ina mo dar bale o ni min galana miden gada filla mello lamido janga man dar makkudu dum walana idum mantam mantore mabbe gomni
nigo niba go masai niba masai masai digo bezo bazani zi
mana mantore de woni mido sanne a jamo noy badema jamani amin o ni e jamani handen o no sedi kaddule amin dedu no cedi gan kaddungal fugal min gatta no yada deede e wakkati mum amma handen dum hana o yawdalla tan himbe handen be gatta be kisata ko fu be ƴewa no dum wadira min e injay ko min gada goddum sai to min tefi tariki majjum min pami gina den ko min pudda dum bani ko min jangay miden andi iri jimul fu he inde mum e nogol wadirte inde hokkane fudu der ekkintinol amin gom min ekkita dum denne jimowo fu no andi iri jimul gol wadata nagol wadi iri jimul indirangul taybiyol kan wadi inde sanne der jimi amin fu
mo beede do on kande min mais ta sabadin ate valeur comme ce coup
e do ko habaruji e fulful tili seyni lan subhanahu wa ta'ala e len hewtina en jango to nanto habaruji e fulful studio kalangu mutari mohammadu waddana o habaruji haa san koore bandal ami heddibe du wadda e demle koride assalamu alaikum mbalen to jamwali
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.